umfanekiso wekhulu enantlanu. UPetros yena wayeseyadini esotha umlilo. Kaloku wayebalandele abo bambambileyo uYesu. Ke esinye kwizicakazana simbonile sathi, nawe ubunaye umNazarete uYesu. Kodwa uPetros wakhanyela kuba wayesoyika hleze naye abanjwe, wathi, andazani konke nalento uyithethayo. Kude kwaba kathathu uPetros ekhanyela ukuba uyamazi uYesu. Yakhala inkuku. UPetros wakukhumbula ukuthethwe nguYesu xa babesidla iPasika, esithi, ingekakhali kabini inkuku, woba undikhanyele kathathu. Uyisakala ke uPetros, waya phandle, walila kabuhlungu.